go in this fast. This is my turn. Abantwana kushutwala left and right. Awung pegen muhle kanjani. Awung pegen khoka kanjani. Napo girl bangifuna kanjani. Kaze namhlanje ngizolala respect. Kaze namhlanje ngizolala respect. Aningeke ngiphica phice ngitsudlala ipiti piti. Osungithinte emanoni uso zwinela mina. Ake sikhohle ononda. Ake sikhohle ama boyfriend mina ngiyolala resbani. I just want to give us a shot.